It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Hey, tu akora. Hey, them call me Yaro boy.
Daddy and you are.
Book. Koroga.
Compact records.
Look at me, baby girl. Woman, baby, heart is healing at a girl. Una nipa feeling girl. And you know I want ya. The way that you carry your body. Una leta shida mbakana bandari. The way that you bend down, bend down. Ina nita tiza mbakana kuja kwenye wo. Baby girl, umeni mada. Basi tuende ni kupe chukikesha. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti wasi tusikize. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini korido. Sioni ya pakeja hini ngolijo. Ita ubu niko horrible. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini korido. Sioni ya pakeja hini ngolijo. Ita ubu niko horrible. Koroga, mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga wezi kuwa the same. The way you wine siyo regular. Koroga maji iwe champagne. Vilo na tingisha zigo. Misi wezi la la la. Koroga lafu lambe mwiko. Tufike home kisha pa pa pa. Ipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Dogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Nipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Koroga mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga
yeah.
Mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga
yeah.
Koroga
niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga
yeah.
Koroga
niko nyuma na koroga.
Bagia yewa go kill me. The way you shake your body nowhere. So let me talk about it, let me talk about it. Come sit by me, yeah. I'm so late, Dalu. Oh yeah, you make my day brand new. Every time I sing for you. But why? I don't wanna leave you. Koroga, koroga, yeah. Ondo ganye, koroga. Yo kore, baby, bindoza. Me can't try, girl, me can't try.
She day na me brand new,
yeah.
You took my bed,
yeah.
Koroga.